Yeah, 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 yeah. I don't bury you, oh, oh. Sasa mapenzi huyo sijui kanipataje, kaniokota sijiwezi, hadharani bora ni mtaje, kanisaulisha washenzi, hasa vipi ni mchakaze, si watapata mawenzi, masaki anachiri na waze, na ni mbali mi amenitoa, navonijali siwezi atachomoa, raha ya penzi maji ndo shaloa. Nikiumwa kifua yanakohoa. Ai wewe, ninashukuru Mungu niye kukupata wewe, bora nikose yote mafungu ila sikukose wewe. Tutazeka pamoja baby,
oh baby.
Natenda kwa imani, mina we tutazikwa pamoja baby, na bado tukidogo my dear, ukiongeza nitajifia, vile unasusa mina jipimia, vinyama na jitafunia, desina wesi na yeye, ubavu wangu kautuliza ise, nisiripie tu.